ke umutende no muchinshi panganda yakwe baba fiensansa gafuma kunchito afikiri la fie panganda yelia wacha ipepo yakwe yakumona tipanganda fionse vale kwanisha yelia wacha insansa shakwe Shifuma kuchite mwikwa pokelela kuwakashina vana wakwe Umutima wakwe wawa mange chinso chakwe Akapatulula na kota keshiva Gafuma pofemishi wonse vala mufuluka Lia wacha ipepoli yakwe Yakumona tipanganda Vyonse vale kwanisha Ilia wacha Insansa shakwe Shifuma kuchete mwiko Uyu ni perfect man Wabusa katafuaye Finisa ngwa fya fiko Wafuaka na malu atafishiba Ukumulolesha Kuti watila kanshinga nine au pile Ilia wacha Ipepo yakwe Yakumona tipanganda Fionse vale kwanisha Ilia wacha Insansa shakwe Shifuma kuchite mwikwa Kukelela kubakashinda vanda wakwe Feshi Ishi wili akwe Amano yakwe Nga wamusanga
Mukwambate
Bantu yu enani Mauti peposi
Ilia wacha Ipepo yakwe Yakumona tipanganda Fionse vale kwanisha Ilia wacha Insansa shakwe Shifuma kuchite mwiko Uyu ni perfect one Ilia wacha Ipepo yakwe Yakumona tipanganda Fionse vale kwanisha Ilia wacha Insansa shakwe Shifuma kuchite mwiko Uyu ni perfect